mwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahaze na tewiteka ryo kubana namwe tuzosubire nkawe twatanguriye mugira umuntu mwiko
turabashimiye bagenzi bacu batugezweho ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe neje niya mukankuzi ngize nti naho ubutaha mu masagonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanje mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha dususuruke
bamwita Emmy Bruston ari kumwe na Uncle Austin bakubwira ngo gutyo iyi ngiyi niyo ndirimbo dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ngwibutse kari 94 n'ibice 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 kuba ari mu Rwanda naho mu Burundi aho ngabo nabari mu Burundi bumva barire nari ntangiye bivanga naho kuba ari mu Rwanda ni 94 n'ibice 3 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi 104 n'ibice 3 mu Rwanda ushobora no kudukurikira kuri @radio yacu @com ubundi tayari ugakurikira ikiganiro neza n'umusore wanyu Ernesto tayari muri studio barakubwira ngo komeza gutyo abantu nzi neza kindirimbo bayibyinye muri iyi weekend cyangwa se abantu indirimbo bayi babyimenye muri weekend babandi babasohokanye mwa muri inshuti mwa mukundana naka karirimbo kabaryohere twebwe rero twatangiye ndagususurutsa mpaka ya minota narakubwiye ngo dawa ya moto ni moto umuti w'umuriro ni umuriro umuti w'umuziki ni umuziki umuti wo kuryoshya weekend nta kundi no kuryoherwa nuko nguko uyu munsi ndagenda mbajyana muri style zose kwa kundi ushobora kubyina babandi babyibushye babandi imitsi bayaraje mu makare baba batagishobye kubyina neza ndabizi ka kazuke bagashobora
erega humura ukagira umuti muhagaze Njidi kanya kuru imana Nora njirije Erega humura Humura Ndabu kunda Mfati chiganza Humiriza umbe Akande njijimi kayo Ichuge njebo
guwo nta wundi nuwo bita social mura arakubwira ati humura nanye ndaguhumuriza nkubwira ngo ntago ugomba gushidikanya ko ari nge w'Imana yabateganyirije ngo nje mbasusurutsa muri weekend why not hey ni radio imwe rukumbi kugira Washington DC ikumvikanira icyarimwe mu Rwanda mu Burundi ndetse no mu Republika ya Demokratike ya Kongo kuba ari hanze imipaka y'u Rwanda cyangwa se kubandi batuye handi bafite internet imeze neza ni waishatu akadomo radio ya chuvewa akadomo com na kubwiye ngo uyu munsi ntako se nari mwe turubuze gukora umva nakubwiye ngo uyu munsi nta kosa turibuze gukora uyu munsi nawo hariye urukundo indirimbo z'imitoma ushaka kunyita Mr. Romantic uyu munsi kuko ni imitoma gusa ndibuze kugenda nguha abantu rero bari mu gihugu cy'u Burundi abantu bari mu ngagara abantu bari cibitoke n'ahandi hatandukanye oh my god banze umve gato Kidumu ati mbese uvahe iwanyu nihe nje ndabizi ko muva muri kagace kitwa akibiyaga bigari nshobora gutega indege nanye nkaza kubabaza ibibazo ariko mwebwe ntabwo ari ngombwa ko mutega indege murage kuri Facebook page yacu ni VOA radio yacu ubundi tayari munyandikire kwanza abantu batari banambona ntabwo mba ndi genyine muri studio mba ndi kumwe n'umusaza cyane umuntu z'ibintu bijyanye no gusunika imiziki umva gato gutyo bamwita Kim turaza no gushyiraho agafoto kugira ngo unaturebe ni ukuvuga ngo biragusaba kujya kuri Facebook ukibuka kubanza gukanda like kuri page yacu ubundi ukazajya udukurikira utuntu nk'utu ngutu ukatwumva nakubwiye ngo uyu munsi ni urukundo umva
umutima ukunda umutima wahisemo
ni radio ijwi rya Amerika niho urimo kudukurikira 94 n'ibice 9 cyangwa 95 n'ibice 2 kuba ari mu Burundi naho mu Rwanda ni 104 n'ibice 3 mu Kenya ndaje nkubwira kandi ku bwenge Okay, okay, kimu waga ni tumuziki kwanza. Iya, ichini chimba baza mwa kubingia sari televizyon kwa wanu warewe. Kima waya anda jihano ya mazengari kubjina. Okay, mimi utakomeza kurica radio izgiri ya Amerika ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 ahanga ni mu Burundi ku Rwanda ni 104 n'ibice 3 ubundi cyari ukumva umusore wanyu Ernest nari kubwiye ngo ndaje nkubwire akantu kubwenge bijya bibaho waba uri umugabo waba uri umugore waba uri umusaza baba ndi imyaka 77 nkuko baba abafaransa babiririmbye cyangwa se uri numwana babandi b'imyaka 18 17 ugakunda umuntu mugakundana mukabana neza mu buzima bwiza ariko hakaza kuza kantu puf kagahita kabyica kamara kubyica ugahita ubivuga ati ngende umuntu w'umugabo ngiye kwishakira undi ariko finally bikanga ugakunda abandi bikanga burundu ukazajya utekereza ati ariko wa muntu niwe wariwe ukazagera ukavuga ati nyuma yawe sindakunda undi ibyo rero nibyo King James yakuvugiye muri aya magambo.
Habuze iki ngo abari wowe tugumana ibihe n'ibibi numva kanza kundundi ariko uko mbigerageje birangira nk'intege nguma mbona makosa yabo simboni byiza bafite kuva wabutunze sera sindagera kukunda na rimwe umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe bame nibatinya kunseka ngo ndakapsa iyo mbabwiye kuberuka kwishimo gihariyo nubwo usano amaze kubyakira nge biracyari kure ni wowe muringa waringanirijwe umutima wanjye yuhu ongera unkunde kuva
ndimo ndabona kuri Facebook page yacu abantu barimo kugenda biyongera bakanda like ndetse n'abandi baduha ibitekerezo bamwita King James arakubwira ngo nyuma yawe sindongera gukunda oh my god mu mutima wanjye uhora kunyishyuza umva gato njiwe ubutumwa bwanjye na butanze cyangwa se message yatambutse ku bantu bari mu bihe nk'ibi ngibi aka karindi mundakeka ko gashobora kubagwa neza ubu bitarabaho anteribuye
umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe ese ntekereze ko uzagaruka kuko nuko ndiho ndiho mbabaye Bye.
kosari hana umuntu wese ujya mu rukundo ari muri studio. Okay, ni King James ni utegeje kuri kano kanya mwibutse yuko urimo kumva Radio Ijwi rya America umusore wanyu Ernesto niwe muri kumwe. Hari abantu bake bavuga ngo umuziki wo mu Rwanda ngo umuziki wa Afrika ngo ntago umeze neza gute se niba abahanzi bo muri America basigaye badusubiriramo indirimbo zacu uravuga ute ku muziki utaryoshye umva
Happy billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh baby. Nadu, gara for me. Nadu, tarara, oh. Nadu, chakara, oh. Nadu, gara for me.
With time, well, remix, stop it all, let's go.
Yeah, yeah, baby, baby. My number one is tutu, sipi bruku tutu, for your love is tutu, I go tutu tutu tutu, biko obi amiju, say you do me juju, cause I'm feeling the juju, sexy to you, I wanna dance with you, you can have it to you, you know I got it to you, I love you.
Narakubwiye ngo twaje hano tuzi gukora ikosora na handi uzajya wumva indirimbo nshyashya nk'izi ngizi usibye kuri Radio Ijwi rya Amerika uba mwita Kim ni we kuzisunika umva
Would you come running from my knees on the double? Better bail me out when a nigga get in trouble. Give me that loving wherever we are. Poke in the back of my car. And if we could get high,
we could get high.
If we roll it up and then smoke it up till we kiss the sky. Ooh, you made me want to say, I wanna touch you, baby. Oh, love you, baby. Oh, kiss you, baby. Oh, freak you, baby.
If I tell you that I want you all.
Wanna hit it to the remix, oh-oh-oh. Baby, would you give me full control? Would you green light me, just let me go? I give you sex never known before. Brace yourself, girl, cause I'm dangerous. Might be bragging, but I back it up.
Na kubwiye ngo niba hari ahandi wari wayumva umbipe ndabyemeye.
What I give you, love like no other lover.
Mu mutima wanjye numva wishimye cyane iyo ntangiye kwibuka yuko mu myaka nk'icumi cyangwa cumi n'itanu ishize abahanzi bano muri Amerika cyangwa se abastari bano muri Amerika batashoboraga no kumva indirimbo zo muri Afurika ariko ubungubu basigaye baza bakadusaba kwisubiriramo mu minsi iri imbere uzajya kumva umve basubiyemo iz'Abanyarwanda umve basubiyemo iz'Abarundi why not
Thirty billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, yo, baby.
Nakubwiye ngo uyu munsi cyangwa se iyi weekend twayihariye urukundo nuvuga ngo turirimbo tw'imitoma turirimbo twatonde dutuma abantu ba bongera ibihe byo kubaho kuko buryo iyo ukunda ubaho neza kandi iyo ubayeho neza uraramba kandi iyo urambye ujya mu ijuru kuko Imana iravuga ngo ni urukundo niyo mpamvu uyu nguyu we aza kubwira ngo baju
Come Hora baju iche chekire baju, you know, oh my god, iminota rero arukuni dufuhira, iminota arukuni fuha nyine tuka nabanyinjira muri studio ngabone iminota irarangiye kandi nuko babigomba kugenda. Muraza kunyihanganira gusongo bamwita Fizzo yakubwiraga ngo baju. Nibutse ko kugiye nk'iki ngiki cyangwa se mu masanka yangaye burije muri weekend buri kumwe nanjye umusore wanyu Ernesto ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC ariko ikumvikana mu gace k'ibiyaga bigari mu Rwanda mu Burundi ndetse no muri Congo tukaryoherwa weekend itaha ngiye kubagendana mu mwenda nzaza nanone ndi kumwe no mutumirwa cyangwa se tuzadufite umutumirwa muri weekend itaha iyo ngiyo uwo ngo ni umwenda mbagiyemo kandi nziko nzawusohoza cyangwa se nzabikora nkwibutse ko ugomba ku likinga Facebook page yacu niwandika VOA radio yacu ubundi tayari aho ngaho ukajya udukurikira ujye wibuka kudukurikira kuri website yacu ndetse ntihakagira ikiganiro kimwe cya radio ijwi rya Amerika kigucika nkwibutse ko turi abambere I'm the one.
I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the gun. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Till you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, 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 ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, ooh, 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 ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh.
Ndirimbo cyangwa se singles zigaragara kuri album y'umuhanzi bita DJ Khaled ni ndirimbo yitwa I'm the one album ye yitwa Grateful niyo yasohoye muri mwaka 2017 igaragara mu bastari bakomeye harimo Colas ya Justin Bieber nkuri kubyumva Of course ukumva na DJ Khaled urimo kugenda ino ashira muri tugambo turyoshye haza mama ndi basari batandukanye harimo Chance the Rapper hakaza mu Lil Wayne hakaza mo Quavo nabanze batandukanye kwibutse ko Chance the Rapper kugeza kuri ubu ngubu niwe mu raperi mutoya mu myaka wahawe igihembo cyo kwitwara neza cyangwa se cyo gufasha abantu baba batishoboye you know
I'm the only one okay though Beat her face out with that new Chanel. She like the price, she see the ice and make her melt. When I met her in the club, I asked her who she felt. Then she went and put that booty on that Gucci belt. We don't got no label. She said she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay, though. Plug, plug, plug. I'm the plug for her. She wanna that pull her hair and hold the door for her. Only me, don't kill me, be okay, okay,
yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no, I'm the one, yeah, I'm the one, early morning in the gun, no, you wanna ride now, I'm the one, yeah, I'm the one, yeah, hear you sick of all those other imitators, don't let the only real one intimidate ya, see you watching, don't run out of time now.
Nimuze kumva ntakivuga muze kumenya ko nagiye gusa nkwibutse ko nkuko bisanzwe cyangwa se nkuko muze kumenyera weekend tatu zaba turi kumwe kurushinge ni ahandi isahani zazindi ubundi tayari umuntu ni wa wundi gusa nzaza nazanye ibindi bintu bishyashya njyewe nari Ernesto ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa na weekend yawe nyagasana azagufashe ndetse mu cyumweru gitaha muzahahe mu ronke bye bye
Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we caught him.